VOA. Tun radone VOA saganta fano remote. Radone VOA saganta fano romo utata gijimata tgalgal sati lama wada kak sati sadit metrbandi didami lama didami shani sodomi tokirat Washington DC rada barsin karra khuno ya yujalkan. Kalchuma folinte sanaga ya gurran dala na fur barkum lama didama ke sijira radone VOA fano romo tin nail sati fi metrbandi raja kasu jirtani anene sorala khete.
President in Kenya Durani Arap Moi du'an boqotan mata odu tattamultan kan odu dubisu antu jube horati.
Ethiopia nama dibe virusi cholera virusi fakkatu irra targete nama afur in shakkitetin shakkini qorachu jirti jarkana diida bo tuyur bole targani mumme minister Ethiopia haroganna lebda wa humdibse megawati dibla maf shantami afuri irra argachu dandahane bisise wayu matoromo warda irra tartista anna adam dubifne kumam tuju belen jerte ja presidentin Kenya kaduri Daniel Arap Moi ganna sagaltami shane so lubulabe wana resani tim dhe sagtoko odu tasan
Motuman federala Ethiopia angota dalatota Tigray ran iba ka jira himanna jedu mumich ministera Abiy Ahmed halani jiru motuman sane akkata hoji bordi filanno rat iba kaminu ka ofedin qabu jiran batlej under banke sadarg gon milyona to koltan hoji argachu sane le dubataniru gaba samallaskacho amma soraqis
Mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed khale wana kakkaratti matdure gargararatti parlama wal mariyatan wan rat marin mariyatani gafatan keessa tokko nam Tigray dufe motumma federalati fi bulchins finfinne le khe sabasu jirani tana atilene numbeta jirani gafannan
prosperity party bemkrbet ablacha dins silallo mengist su no le Tigray kinnel
tipi party man mari keessatti nam heddu qabdu harku gudda qabdu party badadinnat motumma leni sanuma nanno Tigrayetti party motumma bulchitu taati PLFiti motumma federalati ibnanno Tigray seeran walin waanu jatanijira nam Tigray ujira buusani jedani minister tokkoyu ujira minister tokfaatu ujira bufata wakennaf ministeri hak hudani wayin qaban sunirrami buunjiro afiyain federalalle afiyain federation illenum jirani akum duri hujijira male umma Tigray mogga qabaniitini hujjechun dandan egerille mogga qabulen dandennu inshakina ajel filanno Ethiopia barxana akherreg bordi filannootti hagayi kees qaban yosi yobokati mormitu fi partile mormitu ti fi motumalle tanirratti ser lafeyya taniqabani tino jechu kajiran kargenin jiru tanirratti maljetta jennane
lekatta mircha board yerasu mashrayawal lennante nakarabo ani indamaninyaw
boardin filanno qajelfa misa isani erg anille nakumlamme biitanaatti wan irratt wal falman media rad agamale wanak seerat mirkanese cabinet enna le wal mari annet indubbi murinjirt marif wan irratt wal falman le isani de bisajechun dubbat tatulle jiflanno amman tana party wal mar jiflanno ka party len wal mari chujiran dubbi muru kadan dawle nakjech mum ministerati boardum filanno tbeh gamna gatin ammo jikhan kesu khan jitan kes nagar ganne jalanit woni lafkhan injirt woni jiratuftiniyu boardi filanno tif party le wal mari atanitin sel irat wali galu qabani tanan fitu dandani jer gar khanin ammo bar khanin le khisa hagam mallete jolle dutti hujargate chundubat
Kenya bakka kakamega magala jedamu manabarum sa sadarka tokko fato ko kesatti wal ibof wal raejechu Uma metanse yotikati jollen kud afurdu u polisin biyetti beksisera kale sabarattonne namana barnotaati gadibaan wal ibu umamen barattonni tidabala digdamataan madaw polisin beksisejira barattonni kun walta ani figa turan wan isan sodaachi se kajiru fakkat achuman gamorra kufan gamon sun hinjigne rala fada amale jechudan angawan polisi tokko ibsaniru bil sagamo sadiq aburrat malaka umam qoranna gigefama jiraachule tidabalani dubataniru President in Kenya Durani Daniel Arap Moi dalatani wogga sagaltami shanaffa sanitti du'an boqotani jiru Moi wal ansafayya fudatawo tujrani lubbun sani darbu matin sani beksisani jiran President Uhuru Kenya tanille biyetti kesatti guya gadda labsani jiru galmo dawittu Nairobi ragabase
Kenya barid boqodo sagalturbata misaddeeti haga kuma lama blama kabulchan President in biyetti Durani Daniel Toroiti Arap Moi haradu allubbun sani addunya kanara dabarte jirti Nzimo yi makajinun kawe kaman president moy arraganama hospital Nairobi tiyala furata tu jiranu lubbuni sani kadabarte ilmi sani gediyo moy dubbatani jiru
they passed on this morning at
akas jedu Mr. Gideon abayonko aragana masati kudotokofi walakati lubun sadabarte yero lubun sadabartu anis sabranture nagadu mambokote akamatitis bokochu safura nejerra yero kanati matikenya aftajjebina witan kanuchina dabatan lemilekenya fi sabakanis isingalete fechun barbada ajichun dubatan dawanna fi US ka jiran president biyetti uru Kenya tas gaddesani tidagama ibsani moya gasarna walasani rawatamutti gaddelabsani jiru lemilem biyetti sdomo ilalchisun wayena magannadedemi afrif sangage sekana yade dum media lewa saratti walmormani jiru kan moy Kenya gambura lemisoman namajebesan manember nota ijoldur bay jarun dubartotaf cerana malatan ijichan yorelisan kan molakki moy nam partle mormitu cirebalese motuma bayre dabefi kabenye biyetti le dukasame ijichan ibsani jiru kageston biyo tangamfa Afrika akasumas namonni siyasa yedun gaddesani tidagame mati moif debersani jiru fungolcha motuma barid bakud sagal saddete milama motuma moif fungolchu fturerettir machun shakamani ida katurun Raila Amolo Odinga moywalin araramu yoyman mumme ministra Ethiopia Abiy Ahmedis dua moin gaddet tidagame mati filamile Kenya fipsani jiru Daniel Araf Moy hagaye barid bakud sagal saddete mitokko hagaye barid bakud sagal saddete misadi ogana gamta Afrika amma yukanimmo dabato kuma Afrika yero sanita unta jajilun sani niyadtama gabas sagale amerikaf kalmudait Nairobi
oduna mafqam kanu
radone vioe saganta fan oromo jaga sujirtan dabi fayya dunya WHO ne nama china timaltu dake tingalu fitseno do wakana mo danga tchu kun qabani jechun dubat gam khane namo Ethiopia le nama furkha china dufani biyufit biyisiseena ni virusi coronatin shakiteetin qorachu jirt akkodu institute fayya hawasumma Ethiopia rargannet Dr. Fayyisa Raggasa institute natti tigafata ma ser fayya dunyati jalanne dubbis
mo china da te dufani bufarati yara bore ratti jechada korom sattini sakattani wajire fayya dunya dabreo chona kwani kaetti krateran kenamera bi hokana jalalita amen namonni la mashakkamani du namonni la mammo sano jinini kunnamti qabo kanje damani da garu mallatu ko sana kai nagar sinera institute kenyatte qorannonge ge samera corona virusi gosa shanifi garonni kone ga capacity kasi kal samma kana isara kan detecti goru wanin kamne fi south africa tergame ture achimo qormanni sa nefrinsa ga negativity tan kanje damu tunu ga jira ifa kana ne ga namonni sanarfa ga bi famani jiro chara o negativity is
lamiwan Ethiopia turani undumtu
lamiwan Ethiopia turani infinne ke sajiratu namoni shakkama ne rondu manjiratu mali fi inne ka ti shakkamu o inne kama sane kanol kae kan kufaliso karati facciso inne sabasu gashurati rakkina han kabani wanjiro binne kun modu kuwa dagra baaye inne wantau fi namoni shakkaman baaye tawdan dawa malle namo tagara furiti shakkamani da jiru san kana inne am sampling funana meter gamala jiraje chara
harra jachu
e sampling sane ergame jiram malle
maltota bi ala gara Ethiopia ti dufan ilalu kuni warra China ra dufan qofamo
ayye amma kanakuma addunya mara gege sama jiru namota kamille hatani namota China ra dufan daga katiye fanno kan tikennam
shakkamtota jedamani yero argaman kana qoba ke sumo matitindabalam
bifa kana warri calalamani nidetili bolet gira bakka ti turanitu sakatta madura taisani achi bodammo garaga isolation center it bakka it koranno nolalani fi nuwani laboratory santri zati fudamu fi akkasumas mo kadu kusano jira tan lafasani ti sirit addambani qaba tamani do sanagge famu je charaga do nakasi qodame addambame round
akai korannan gagge famu fi afrika ki battero ergitani ba insamma dufutti namma be kamutti guyame qafudat
kuya afuri angashani tukakas walle to danda masmatti machuma kesara turun gaddi kamani ngara funa turatille namoto wan kesa te dufanamma karadda ambamne quarantini gochu qabna kanje damulle raga ame dajira yona daddas kana goda dajiru warumna kamani kuya kura furi turu jechara amma mallatton sunargame kana boda na sana maje damitti bifa kana wante si amwa adzalti surachi turfutti turaniti egato jechara bakata
Dr. Fayyisa Raggasa debina latani feddu galatoma United States, Australia, Singapore, Biyon, Kabro, Lakov, Sisani, Dabalajuru, Imaltota, Biya, Ala, Kanen, China, Dakani, Debi, and Simachu, Didajuru, Kunis, Fajaina, Virus, Corona, Toa, Chufi, Kajet, Unta, Un, Bekamera. hogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom akka jedhanitti Chaayinaan alatti biyyoota 23 keessatti namoonni 151 vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u nama tokko qofa du'e. Lakkoofsi namoota biyyoota alaa keessatti dhukkubsatanii kan xiqqoo ta'e kanarratti tarkaanfii jabaa akkasii ituu hin fudhatiin to'achuun ni danda'amaa jedhu. Tarkaanfiin barbaachifne akkasii ka'imalaa fi daldala sadarkaa addunyaa jeequ fudhachuun barbaachisaa miti. Biyyoonni hundumtuu murtii ragaarratti hundaa'ee fi qabatamaa ta'e akka fudhatan gaafanna. Jaarmeeyyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gorsa barbaachisu biyya kamiif iyyuu kennuuf qophiidha. Kun immoo tarkaanfii kamtu fudhatamuu qabaa isa jedhu ni ibsaa jedhan. Vaayirasiin koronaa caalaatti akka hin facaane daangessuuf yaada hedduu dhiyeessee jira. Dr. Tedros akka jedhanitti waa'een vaayirasichaa sodaa ta'uu kan labsame biyyootii caasaa tajaajila eegumsa fayyaa dadhabaa ta'e qaban kanneen vaayirasiin koronaa to'achuu hin dandeenye namaa gara namaatti akka hin daddabarre hubachiisuuf ture jedhaniiru. Karoora qophaa'ee keessa deebi'anii ilaaluu, qaawwaa jiran adda baasu, akkasumas namoota dhukkubsatan qoratanii qobaatti kaa'uu fi wal'aanu. Gama kaaniin immoo facaana vaayirasichaa ittisuuf qabeenyaa barbaachisu xiinxaluutu barbaadamaa jedhan rifachuun barbaachisaa miti qophaa'uu qofaa jedhaniiru Dr. Tedros.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Waan hafe dabarra wanni hafe muummee ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Khalee paarlaamaa Itoophiyaa takkumree fuulleessanitti himne gabaasaa dhiyeessee fi rakkoo Oromiyaa gama dhiyaatiin karuma nagaatiin falitti barbaadu wayyaa jedha. Hayyootilleen mootummaa fi ribololaan rakkoo jirtu nagaan falachuu qabanii jedha. Nakkoor malkaan namni dubbise.
Muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed kaleessa mana maree bakka buutota uummataatti dhiyaatanii gaaffii miseensota paarlaamaa keessaa tokko dhimma nagaa Oromiyaa lixaaf kibbaa irratti dhiyeessaniif ilaalchisee yeroo deebii kennan akkas jedhanii turan.
ሁላችሁም እንደምታውቁት የታጠቁ ኃይሎችን በሙሉ ካሉበት ኑ በሰላም እንታገል ብለን
ቃሞተ ይደተኒ ሶቾኒን ኮታ ከራነጋ ቀብሶፍና ጀኔ አዴምሳ ዴምኒ እንዱማ ስኑቤክቱ ጉጂት ዳውናን ጎዴን ረኮንትሬ ቅንዶሚነ ኡመታቲን ፍሮሞ አከደንዴ ነቲ ማኔጀሩ ሊጠወለጋት ይገሩ አመዩ ወንቶትኒ ሁጂ ደበለታ ጋፈተንጅሮ አከሚ ዮፍረሜ ጋሪታ ጀተኒ ያዱ ሰጀደሜፊ karaan gaarii ta'ee fi biyyaafis ta'u karaa nagaa qofaadha. Yeroon itti obboleessa isaa ajjeesu waan xumuramuu qabuuf karaan baay'ee gaarii ta'e karaa nagaa marii fi waliin dubbachuudhaan rakkicha furuudha. Yaada muummee ministeraa Itoophiyaa dhimma nagaa Oromiyaa lixaarratti kennaniin karaa nagaa fi waliin mariin akka furamu barbaannaa jechuu isaanii ilaalchisee hayyoota yuunivarsiitii garaagaraa dhimma tasgabbii fi nagaa seenaa fi gaazexeessummaaf koominikeeshinii dubbiseen ture. Rakkoon dhabamuu nagaa Oromiyaa lixaaf Oromiyaa kibbaatti waggaa tokko oliif ture karaan ittiin furamuu danda'u karaa nagaaf mariitiin jechuun kan isaan irratti walii galan hayyoonni kunneen yuunivarsiitii Finfinneetti barataan nagaaf tasgabbii Dr. Kumaa Baqqalee muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaa fuulduratti dhiyaatanii rakkoo nagaa Oromiyaa lixaatti jiru furuudhaaf malli jiru karaa nagaaf ilaaf ilaameedha jechuun isaanii kan jajjabeeffamu erga jedhaniin booda rakkoo kana furuun murtoo siyaasaa barbaadaa jedhan.
Waltajjiin kun waggoota darban kana keessa si'a hedduudha irra deddeebi'amee kan hanjeffamaa ture. Dhaabota siyaasaa hundumaa kan walitti fidan keessumaa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa biyya bulchu kana jaarsolii biyyaa, abboota gadaa, abboota amantii, haadha siiqqee, namoota bebbeekamoo hedduu dabalatanii koree guddaan dhaabbatee qindaa'ee wanti kun hunduu karaa nagaatiin akka goolabamu hojiin hojjetamee jira ture. Egaa wantoonni kun deemee bu'aa buusuu hin dandeenye. Egaa sanumatu aga ammaa adeemee naannoo sanatti muummichi ministeeraati karaa nagaatiin qaama dhufu hundumaa waliin ni mari'anna jechuu isaanii karaa tokko sirriidha maaliifin jechuu waan qabuuf wanti kun furmaata waaraa kan inni argatu karaa nagaa qofaan marii sirrii yoo gaggeeffamedha. Gaaffiimti jiru immoo maali ka jedhu ilaaluu barbaachisa. Amma waldhabdeen qaama hidhatee jiruu fi mootummaa gidduu jiru kun gaaffii siyaasaati. Gaaffii siyaasaaf immoo kan deebi'uu malu deebii siyaasaati malee waraanaan yookaan humnaan wal dura dhaabbachuutiin furmaanni waaraan ni dufa jedani yadun tikko wan ulfatu natti fakkat kanafu kamida majiru ummata wante ifrajala wantu kunamalle kana ga ittihade mamu karana ga gafa jennu dugatin ta uqaba duganin mo mali gafin buura mali kajedu debishasa ittikennu barbaachisa
basisa sina university rc kantan obo mustafa dashu gameisanitin motumman nagaum mataf dursakenne rako romia litaf romia kibbat juru furudaf ripelolthota orana bilisumma oromo bakkelachu tisocho wajjin marechu daf yadad eisunisa tiyefenno nagaf kenne agarsisa jadan filannon inisiris karana gatin rako kana furuda jadan rako kana furudaf garu mari wankan andura adem sifamani fi yali wonnega tasifaman malif oso milkaina fankan jedu ratti qoranno geggeisani kallati kara ful ras kawo barbaati sajadan
laminu kawlida chudendo ligalche gahate oso umani ga malifi sena dunyarra lula kana rahimilko enyu yu luluta edu fijira latin america cheses nijira africa jidugale cheses nijira lokami yu motumani similkawo lulul sahages mara nanno to kokabatani biye to kuchu ratti rakku umu denda khanafu ligalche umu dan ሪፊ ሰርቢያ ጅዱን ወኪናሙ አካታ ስርኒ ገዳ ጅዱ ወሊገልቲዳን ሐለቲ አዲሙ ዮታ አሪመረተን ወንቱ ኩንጅዱ ከራቀበታ ኡመን ኬኛ ደረረመራ በሁቀባ ሮሮ ከናንዱራ ለፈሰረብቆ ከጉጀቲዱ ጅሮማ ወልተል ፈካታ ዮ አዲማጅ ዳርቴ ማሊ ኡመን ሞቱመራ አብዲል ኩሰታጅቹ ከረፉ ሞቱማን አማ ከኒኑ ጅመረቹዳፍ ሞቱማን ጆሮ ሶከኑ ባቴ ሐልከኒ ጉያ ከጀደሙሰን ጉጋድ አለፈረቲ ወሶ ዱት ተገርሰ ገመቹ ጉዳቀብና ወሶቴ ጅኒ ተነውን ወለገልቴን ኩዲዮ መከነት ታይት ናኑ ኪዴ ተስደባይ ኡምኒ ኬኝ አቁቁና ካርገቱን በርባጋ ይቾ
ዩኒቨርሲቲ አምቦት በርሲሳ ጋዜጤ ሱማፍ ኮሙኒኬሽኒ ዩኒቨርሲቲ አፍሪካ ኪባ ዩኒሳት ተሞ በረታ ዶክተሩማ ሳይንሲ ኮሙኒኬሽኒ ከንታን ፕሮፌሰር ገርጋራ ዳንኖ እንዳሉ ዋምቺ ነጋ ሙሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ አብዲኑ ቶሬራ ጀደን
ኮማተ ከኬኑ ራፈገርቴ በልበል ጅራጆቹ ነገርቴ ወንት ሳንከለ ሰካታና ቢነመቶራ ማይጅናን ይሮደቤ ያገርቴ አንጋውን ፓርቲ ሞትማናን ኦሮሚያ ወልባኒ ያገርቴ አርማን ቦዳ ሽፍታው ጅዋንታሶ ምንጅሩ ማሪን ምንጅሩ በልበል ጅፋዳ ዋንት ጅሩኩና ያገርቴ ኡመንታ ከፍት ያጅ ወደዳ ቡሳቱ ለላ አጠው ማለ ዋንት ከለ ሰሳኔ አከተንሱን ዋንት ኡመንታ ከናገርቴ ልቡ ጥሩ ረጅዴ ያሪ ከለቲን ካሙ ዋታካ
ሪፔሎልቶታፍ ሞትማ ማለ ቃሞትኒ ከነን ብሮስ ጌመታሳኒ ጉማቹን ራይ ገማጀቹን ዱበቱ አዮኒ ኩነን
ዋሰበለ ሄሮንጀኑ ማሪኒ አብለን ሞርመቶታ ትርማቹ ገንደው ቀቡ አብለን ሰልማሪ ምርገነሙ ማረቶ ጂተን ትርማቹ ገንደው ቀቡ አብለን አማንታ አቦቲኒ ገዳ ኩንረኮ ከነፍሩራ ትርማቹ ገንደው ቀቡ አዮኒ ኬኛ ትርማቹ ገንደው ቀቡ እስማሙ ቃምለን ከለትራ ሜዳኔ ረጋ ጅሩሰና አማቺሱ ገንደው ቀቡ ረኮ ቢያ ከነፍሩ ፋጅ ከና አገርቴ አከብ አዋሽሱ ደደመቱ ኩቹ ገንደው ቀባኒ ያርሱማ አጅተጀቴ ገንደኬ ሳውዴሶ ሶንታኔ ሽራ ደጋ አገርቴ ከሌሳ ባለፊናኑ ኩንተ ገባው አለት ቢይኩን ተገባው አለት ዋሽን ጅሩ ጅረኛ ሳቤን ሲጅን ገንደው አለት ኢሜጂን ናኑ ከናት ኢሜጂን ቢየከናለ የግኛ ድረት ጋሪ ተው ገንደው ረቶችቹ ገንደው ከባን ወልወጅን
ወሊገልቴ ነጋ አደብሊሱ ማውሮሞ አባውፍ ሞቱማ ግዱ ተስመራት በረደር ቤታስፈሜን ሎልቶትኒ ድራኒ አባው ከራነጋት ኢንገለን አኩመጅረን ወልደብዴ ወራነብሊሱ ማውሮሞ ወሊገልቴ ነጋ ከነኝ ሲመኑ ጀቹን ቦሰነት ያፈኒፊ ወራነ ሞቱማ ግዱ ተስፈማቱሬን ኡመትኒ ኦሮሚያ ሊጣ ኬሱማ ወለጋ ሊጣፊ ቄለም ወለጋ ተርገም የሮዴራ ዳፍ ደረሙ ጉዳ ከይሳ ከሴኔ ቱሪ ገባሳ ትሩንኬኛ ንያደተማ ከኮምሲ ነጋ አመሙለቴ ኩን ኤሳ ከጌስ ሆርዶፍኔ ከንገባስኑታ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቡራ
ታዶኑ ቪው ሰገንታ ፋኖሮሞ ጨቀሶ ጅርተኔ የጌጀል ቀምኔ ደቂቃ ኩዳኔ ሰገለን ቶኪያኔ ዋኒታና ደበር Botin qabeenna biyyi kees jiran proojektii annisaa gannaalee daawwaa jaayessoo misoomsuu irratti akka hirmaatan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yaayyuu gaafate. Muummee ministeera Itoophiyaa kunin proojektii humna elektirikii gannaalee daawwaa sadeessoo ardheebbisiise. Dureeyyiilleen akka hojjetanan gargaaran gaafate Muktaar Jamaalin Werge.
Proojektiin humna annisaa elektirikii gannaalee daawwaa sadaffaan baasiin doolaara Ameerikaa miiliyoona 400 fi miiliyoona 51 akka itti bahee dubbatameeti ni jira. Ijaarsi proojektii kana annisaa elektirikaa yeroo ammaa kana biyyi Itoophiyaa maddisiisaati ni jirtu 4,000 fi 400 irratti dabalameeti ni uwwisa madda annisaa biyyattii kan ol guddisu ta'uu isaati. Ministeri ministeera Bishaan Jallisii fi annisaa Itoophiyaa Dr. Injiner Silashii Baqqala kan isaan sagantaa kanarratti dubbatan meegaawaatii dibbalamaa fi shantamii afur maddisiisu kuni yeroo hojitti galutti humna anniisaa maddisiisu biyyattii gama meegaawaatii 4,454 akka ol guddisullee dubbatan Dr. Injinar Silashii Baqqale.
Yaagaraachin milkaa midirinaa tafassoch kawaa elektrikaa illamaa mincat.
Yaa'insaa fi haalli qilleensa biyya keennaa bishaanirraa madda anniisaa oomishuudhaaf. Mijataa ta'ullee humna ol aanaa qabnu yeroo dheeraadhaaf osoo itti hin fayyadamin waggoota lakkoofsifnee jirra. Anniisaa elektrikaa hanga ammaa maddisiifnu keessaa dhibbantaan 89 kan ta'u bishaanirraa ta'uunsaa qindoomina humna anniisaa keennaa akka haala gaariitti walitti finu taasisuu bira darbee itti fayyadama qabeenya bishaanii biyya keennaallee qixaan fayyadamuu akka qabnu kan nama taasisudha. Haaluma kanaan yeroo taanan keessattis yaa'ota bishaanii keennarratti qorannaa bu'aa taasisuudhaan akkaataa fedhii hawaasa keennaatiin xiyyeeffannaadhaan kan hojjennu ta'a jedhan Injinar Dr. Silashii Baqqale. Baasii ijaarsaa baafame kana keessaa dhibbantaan 60 liqaa mallaqaa baankii biyya chaanaa Exiin irraa argameen kan uwwifame yoo ta'u isaafi dhibbantaa 40 mootummaatu danda'e jedhan. Humni madda anniisaa gannaalee daawwaa sadaffaa kunillee bishaan meetirii kiyubii biiliyoona 2.57 oli kan of keessatti kuufateetiniin hammatu akka ta'ellee himamee jira. Sagantaa eebba kanarratti kan argaman muummeen ministerotaa Dr. Abiy Ahmed akka kaasanitti kallattiin mootummaa kanneen ijaaramaniitiniin xumuraman eebbisuu qofa osoo hin ta'in kanneen haaraa irratti xiyyeeffatanii anniisaa biraa maddisiisuun qabxii ijoodha jedhan. Kanaafis kallattii karoora itti aanu gama pirojektii hidha gannaalee daawwaa 6 baasii doolaara Ameerikaa biiliyoona 1 siqu hojjetamutti fuula garagalfachuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan muummeen ministerotaa Abiy Ahmed.
Gannaalee daawwaa 6 bimaalmaat.
Gannaalee daawwaa 6 misoomsuudhaan qonna jallisii fi anniisaadhaan rakkoo naannoo kana jiru furuu barbaanna. Abbootiin qabeenyaa Itoophiyaa damee kanarratti hirmaachuudhaaf fedhii qabdan gaafii keessan hatattamaan ministerichaaf dhiheessitanii gaafiin gahaan yoo dhihaateetiniin jedhe abbootii qabeenyaa Itoophiyaa waliin qofa kan hojjennu ta'uusaa daftanii deebii hin kennitan taanaan garuu abbootii qabeenyaa kanneen biroo affeerree kan waliin hojjennu ta'uuf kan dirqamnu ta'uu kennaa fi carraan kun baay'ee murteessaa fi akka isin hin dabarrillee gorsa kiyya isinii laachaa gama hojii haarawaa, gama misooma haarawaa, gama badhaadhina haarawaatitti akka cimnu amaanaa isiniin jechuu barbaada jedhan Abiy Ahmed. Ministeerri bishaan jallisii fi anniisaa Itoophiyaa yeroolee ittaanan keessatti hidha guddicha laga Abbayyaa fi Koyshaan dabalamee gaawaatii 7,300 maddisiisuudhaaf kan hojjetamaatiin jiru ta'uu ibseetiniin jira. Maddi anniisaa gannaalee daawwaa sadaffaa guyyaa har'aa kana eebbisiifamillee bara 2003 eegalamee waggoota 4 keessatti xumuramee hojitti akka galu waliigalteen taasifamus adeemsa beenyaa kaffaluu fi hojii qonna holqa keessaa kiiloomeetira 2 walqabateetiniin bu'aa bahiidhaan harkifannaan uumamuusaallee dubbatame. Pirojektiin gannaalee daawwaa sadaffaa kuni kan inni ijaarame daangaa godinoota Gujii fi Baaleetitti. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Wanni taana Hannaa Aadam artistii Oromooti. Diraamaa dheeraa fi gaggabaaballee hojjechuun beekamte. Fiilmii, tiyaatiraa fi waan itti hojjechuun beekamte. Barreessitillee diraamaa filmiin lakkanuma.
Keessuma kootiree filmayyuu ittan guddaa dhiichuuf hin danda'ama. Mana barumsaa irraa kaasee taniidha kan inni hojjetaa ture.
Akkamiin kan gara diraamaatti seenuu dandeesse?
Akka cirraa ta'e gara Finfinnee mana firaa dhufeen ture. Mana kan inni dhufee hojii barbaachaaf ture. Beeksisa adda addaa hordofuudhaaf ture. Sanaan booda filmayyuu immoo televizyiinii irratti namoonni argu sana artistoota keenya bulee gaafan argu baay'ee natti tola. Hawwii fedha isaan qaban ture. Naannoo mana tiyaatiraa biyyoolessaatti Tasammaa Galataa fa'aa Jimaa fa'aa argeen Tasammaa Galataa naasofsiise. Booda ani fedha akkasii qaba hojjechuu nan barbaada gaafan jedhu. Maara koobaaboo naan jedhe sanaan booda na waame. Diraamaa Safuu kan jedhamutu agarsiifamaa ture. Sababti kaastii na godhame na ilaalani. Rasillee egaa badaa akkasiin dubbadhu nan sodaadha. Kaameeraan lafa walduraa taa'ee sagalee koo baay'ee xiqqoo ture tokko ture. Kanaan garuu fedha isaa waan hin qabuuf akkasiin tarsa'een keessa darbeen jira
jechuudha.
Kan inni irratti hirmaatte diraamaa gaggabaabaa televizyiinii OBN jalqaba kan inni irratti jiru diraamaa Safuu kan jedhamudha. Diraamaa dheeraa hiree kan jedhamuu fi fiilmiiwwan hedduu irrattis hojjedheera. Tiyaatira dheeraas akkasumas. መረተ ጀንጅራ ድራማ ራዲዮ ሄዱ ለኮሰን ቀምኔ በክሲ ራዲዮ አጥተስመ ሲሞ ጋ ሰንታ ወኔ ኮፔ ሱራት ሲሞ ወጀታንጅራ
ማሊከን ሲጀጀቤ ሳጅሮ ዋንቲ ስደንዴስ ሲ ማሊክ
አፋን አዳው ፊጉት ሱዳ አርቲዳን ከነቲ ሙለቶ እንዩ አርቲስቲ እንትካም ይዩ ታቴ ዳንተ ኤከነጀቱ ማለቀ ጋ አደርገቴ ኦቶንታኔ አዳ ኮንሰበ ከነቲ ሙል ኢሳደርበ አዱኛን ሀበሩ አፋን ኦሮሞ አፋን ኮንጉ ዲሳ ጀኤቱ ከደኞጀ
ሜ ለንጂ ወንገ ገባቦ ከመከሚ ፍረቴ እጫላቲ ወንቲ ሙጠኖኬ ዩካም በኩምሰኬ አከገብ ይፈቱ ስታንስ ይጅራ
እየሩ ጋደ ባየስ ይጅራ ዱራየሮን አርቲዘን ቀበይ አከመተ ከፎርማቴ ዲፊልሚን በራው ድራማን በራው በ ጠልሴት ወንበር ይሰማለ አኩማቶ ሰማት ጆቹዳ ገሩ ቦዳባ ወይት ይሳው አቀዩ ሙሪሳኒ አደረሱ ሰንድስክራይብ ኮሙኒኬሽን ከንጀደሙ አበተ ሻን ሁንዴ ይሰሚዳ አበተ ሰነኬ ሰቲ ጀልቀባ ፕሮፌሰር ሉሲ ከንጀደሙ ትስኮ አከሩፍቴ ሚሌንጅስቱ ጎዳኔ ሌንጂኑ ላት ፊልሚ ረቲ ፊልሚ አከምተ ከበረሽን አከምት ዳይሬክት ያከጎ ዋንቶ ህንድማ ፕሮዳክሽን ህንድማ ዩኒቨርሲቲ ሰነራ ሰንድስክራይብ ኢዳካውም ሲኮ ከሩ መሰና ኤምባሲ አሜሪካ ነሞተ ድበርቶ ተሰዲ ቢፈደው ኮሚዳን ፈቀቴ ቢለንጂሴ ሰናም ቦደ ሰከሰማ ሰንድስክራይብ ኢፍ ኤምባሲ ለአሜሪካ ወጅንታኒ ሰንድስክራይብ ኢፍ አዳፍ ቱሪዝም ኢኖሮሚያ ወጅንታኒ የሮለማ ገረይሌው ቱርባኖ ሊንግሊንጅ ሰኒሮ ሳን መጀለቴ ያቹዳ ካሩ መሳኒ ቀበተኒ ሞከል ፈኒ ሼሪንግ ኢንተርናሽናል ከንጀጠመኒ ጎልዲን ድራ መርሳ ለመገነገነ ጥፈኒ ሊንግሊንጅ ሰኒ ፊልሚ ገገባባ አኒ በሬሴ ካን ፕሮዲሲ ጎዲቶ ኮጅራ ከቲሼ ከንጀግ መተድሬሳ ካንኮቱሬ
አመሸመረኒ ዱ ድራማ ስቶደንዳ ቢፈገራገራቲን ይርማቹ ኦሶበርባደኒ ሃሊ ሚጀታ ዲቡዳን ከንዱዱ በትጀደን ጅራቹ ደንደው ኢሳኒ ፌርጋ ማሊ ቀብዳ አከሚ ሸበሬን ተኩባቴ ሙለቴ በከያድ ከራያ ድረቡ ደንዴስ
ራማን አርቲ ከቲ ባምቤ ኮንትሬ ራማን በርምሳት ጀታት ወጥሩ ሶዳኔ ማለት ነው ፈደዋንቴ ፊንንጋ ከጤ ቶሌኮፕ ጀደኔ ሰናልቦደ ራቴ ሞል ኢንጂነር ከደል ኢንጂነር ከተሞ ኦሶ ፖዲ ተንዴሲ አፈ ኢንጂ ፈቶ ኦፍመንቲ ሱካፕሽን ሬን ከሚዩ ጀስት ሳኒን ባሱዳስ ሞ አነራ ኤገላ ጀቹ ደቁል ማለት አመነኔ ፈደው ካቦቶ ኮቪዮላ አሶሲዚ አምባሽን ኢናንደንዳን
ኦጂ ወነት ከናንድሮ ጀት ከይሳ ከምባዬ ደጠብ ይከብከሩ ሞሞ ሰነከንት ይገመድ ገረ ኮፒ ቴሌቪዥኒ ሾው ቴሌቪዥኒ ትስዴ ማጅርታ መቃን ኮፒ ኬሱ ማልጀደማ ኮፒ ከንረት ወጀቹ ማሊፍ በርባደ ከሚንሴ ዴ ማጅራ
ሰገንታን ዘርቀበ ፎድ ኤዴሜ ቴሌቪዥኒ ሞ አርቲስት ነግዴ ጀዳ ሰገንታን ሱኒ አከ መንቸክ የሰከጅሩ ነት መኔ ሰገንታን መረብ ተጅታ ጅሮ ኦሮሞ ሌዲስ ጀዳማ ሰገንታ ዲበርቶታ ኦሮሞ አርቲ ኬስስ ታው ዲነዴ ኬስስ ዶንዱ ማጠከንኔ ጥቁ ዘልቀቦፍ ጀዳ ቅሜንስ መረጀራ ትችላ
አከሚ ወልብረ ዴምስ ሱዳፍ ያደ ጀርት
አርቲ ጋ ድራማ ስታው ፊልሚ ስታው ኒሱ ምመሎት ጀዳ አምና ተጨባቴ ድራማኒ ድንጎ ጀዳው ከኔ ሬሱ ተርባጅሮ ቤኒ ተርባጅሮ ሲኒሰው ጅታን ጅራው አንቴዚ ወልጭና ጠከንን ዴምስሱ
ጥሙረረት ወንተ ትጀቹ ወርባድ ዮጅራት
አርቲ ኦሮሞ ረትቱ ጋ ባጂ ቀራነኛ ታ አርቲ ኖሮሞ አርቲ ኖሮሞ አርቲስቲ ኖሮሞ ስባጂ መገራነኛ ታ እኒ ካን በሪጋፈ የሚተኮ ኦልበው ኦልኢባ አከንድ ኦልበው አንከኝ ገሩ ጋፈቲ ኦልበው ጀልቀብዱ ለኬስ ጀላጣው ስፖንሰር ማንን ጀሬፊ ሲሚ ጉቱ ተፈጅቲ ኩማሸንት ኮፋላ ማሶ ኪን ኩማሰዲ ካፋላ ማሶ ኪን ሞሂንጅሩ ይካናቴ ኦቲን ቀበኛ ኩርማ አኒ ስክሪፕት ሸተው ማሪ ሸተው ሐሙ መሳቲ ፕሮዲሲ ኩረኒ ማነቀ ባሰኒ አርቲ ኦሮሞ አከጉድሰኒ ናንሰጣማ
አርቲስት አናደም ያደበላ ይመ አርቲ ወጆ ወልቀበት ወከስመስ ወጂ ወንኬ ረት ፉሌ ፈቲረት ናላ ቴፍ መካከብ ጀምቶ ተረገ ይፈቶ ታፊ መቃ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲንጉድሴን ሲገለተ ይፈዳ ወጂ ወንኬ ግራፎል ድራትስ ሚልካይነን ሲፈው
ራቱን ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጨቀሱ ጅርተን ሜትር ባንድ ዲዳም ለማ ዲዳም ሸኔ ሶዶ ሚቶክራቲ ሰኒ ደበርሱ ጅራ ናይል ሳትራሌ ቆፔቴን ጨቀሳ ጀና ታርዳ ታኑማ ነገ ከስኑ ቡላ ሰገንታ ፋና ማራት ታና አንሶራ ላኸቲ ቦሮልተ ተቻን
Voice of America.